baga on it.
Salamu, oh salamu, mimi nazituma. Oh salamu, kwako mpenzi, mimi nazituma. Zituma. We ni mzuri, Mungu kanambia, utakuja lini, olini. We ni mzuri, nimepota pia, utakuja lini, olini. Na naamini, utakuwa mpole, sio kama wale, oh wale. Basi fanya uwai, moyo bado unachumba, nitakutunza my love, my love. Fanya uwai, moyo bado unachumba, nitakutunza my love, oh my love. Nimesha choka kucheze ze zewa na mapenzi, mapenzi. Nimesha choka kucheze ze zewa na mapenzi, mapenzi. So baby usichelewe, usichelewe, fanya usichelewe. So baby usichelewe, usichelewe, fanya usichelewe. Kama njani ukikwama, hapo ndo maseke. Vile mtani najitapa, sutafanya wanicheke. Mekupikia vibaga, basi waivi sichache. Nisha choka shikatama, baby basi usiache, oh, oh, oh. Ila bado najitafuta, nipo nyumba za kupanga, godoro nyama kinjiwa, sijajaliwa kitana. Kuoga nje so shida, nitakulinda kwa panga. Naishi Ubungo maziwa, ila maziwa kisanga. Maana hata ukitaka maji kandoro, ama chai kiboro, kachumbari miogo, yeah. Hata njia zangu mie chochoro, sijentoa kasoro, mana mie kokoro kwako. Nimesha choka kucheze ze zewa na mapenzi, mapenzi. Nimesha choka kucheze ze zewa na mapenzi, mapenzi. So baby usichelewe, usichelewe, fanya usichelewe. So baby usichelewe, usichelewe, fanya usichelewe.